I wanna be your boyfriend, sweetie, give me that body, girl. Nja kukwagala, nja kufuba kulavanga mokwano kwa sigaliza. You should be my queen, you should let me win.
Lady,
oliomu ti,
kalia
zenkwagalomu.
Oliomu, oliomu,
oliomu,
kiriza
nkuyagalomu.
Lady,
oliomu ti,
kalia
zenkwagalomu.
Oliomu, oliomu,
oliomu,
kiriza
nkuyagalomu.
Oliomu kwa manyi dena kuyange mukwano we oliomu. Ogwe manyi amanye namba yange mumutwe gwe oliomu. Ndaba kamalaika ekifananyi kyo bwe nkiraba mu ndabirwamu. Buli lwantunulira bebe anange muli ntabulwamu.
Yeah, in the private wing it is where we should be. Yeah, king and queen spliffing, manifest my dream.
Lady, oliomu ti,
kalira
zenkwagalomu.
Oliomu, oliomu,
oliomu,
kiriza
nkuyagalomu.
Lady,
oliomu ti,
kalira
zenkwagalomu.
Oliomu, oliomu,
oliomu,
kiriza
nkuyagalomu.
Nkwagala bide bide nkanika, itenu taten bia bina wanika. I choose your main number one priority. Newe batamba bianca tika.
Kuluruanya kufuka malaika baby. Jonjo yanga ndabika. Oliomu ote jenja galila mukasera kabi. Ngasa galika.
Yeah, in the private wing it is where we should be. Yeah,
you should be my queen, you should let me win.
Lady,
oliomu ti,
kalira
zenkwagalomu.
Oliomu, oliomu,
oliomu,
kiriza
nkuyagalomu.
Lady,
oliomu ti,
kalira
zenkwagalomu.
Oliomu, oliomu,
oliomu,
kiriza
nkuyagalomu.